music.
Limousin.
And yo,
here's your seal,
Limousin. Everyday MC.
Mimi Mtanzania mbaye sitamani kuwa mzungu, kwa nini niwe mweupe kati kesha nyumba Mungu? Sitamani kila kitu unachona kwenye kileo, kama mke wa mtu sumu hukumu wazo la leo. Jivunie kitu chako na wala si cha mwenzako, dharau haina kimo hata kwa wadogo zako. Singi kuwa makini katika maamuzi yako, na hawezi kuitwa pembe bila kuwa na rungu lako. Everyday so kawaulize dada zako, na kama bado nabisha, hizi sizo level zako, hizi sizo level zako, hizi sizo level,
hizi sizo level zao, nigga hase. Na change your paper say, nigga what you say, hey, nigga what you say, hey, nigga what you say. Is this your label that we nigga hot say? I change your paper say, nigga what you say, hey, nigga what you say, hey, nigga what you say, huh?
Wengi wanachana kama ninavyofanya, kwa nini ni watenge wakati wote ni wana? Tupo kilinge, hani pasu nilinge, wananita superstar wakati na bonge la njaa. Ani heli nijitume, ili nisiumbuke, nikija kuitwa baba watoto wanikumbuke. Heshima yangu situpi, labda mshipa unishuke, misi na nyota mashuke, ya nini malupe lupe? Zivesi zinasila na hazitoke kwa duke, niko na estachi, mziki siachi, yani aina kujilei. Sulize kusu michano, situmesha panda bay, sitokei Oster Bay, natokea Kiwa Bay. Jinsi ninavyo gani kama nina mashetani, ninachowaza pesa na siwazi majani. Izo sizo level zako, izi sizo level zako,
izi sizo level zao, nigga hase. Na change your paper say, nigga what you say, hey, nigga what you say, hey, nigga what you say. Izi sizo level zao, nigga hase. Na change your paper say, nigga what you say, hey, nigga what you say, hey, nigga what you say, hey.
Sina tamaa, najituma jomba, mini mtoto wa Mtwara, kuchana na onara. Nini furaha, hasara nyingi kitaa, cha msingi kujituma nyumbani wasife njaa. Usiku silali, toka na hali si shwari, pata habari, minaluka kimasai. Najituma bila kusita na wala mimi sikai, nawaza vitu vingi hapa kwetu Tanzania. Sikubali kuitwa jembe wakati mpini nimeingia. Kiswahili kingi na sio Kiingereza, hakuna unachojua kama yes na no. Kimichano weni dogo mindo bonge blow. Izi sizo level za, izi sizo level za, izi sizo level zako.
Yeah, izi sizo level zako, izi sizo level zako, izi sizo level zako, nigga ase, nigga ase. Izi sizo level zako, nigga ase, hey, nigga what you say, huh? Easy see your level zao, nigga hot say. Na change your paper say, nigga what you say, hey, nigga what you say, hey, nigga what you say. Easy see your level zao, nigga hot say. Na change your paper say, nigga what you say, hey, nigga what you say, hey, nigga what you say, huh?